Chat with Usululam, Usluja. We chat the Ziawa More Music Workshop that's taking place in Tanzania, Namhlanje. It was, of course, in Ginsberg yesterday. Namhlanje, it does take place in a. Right. In Tanzania. Usululam. Usululam.
Makhosandile.
Unjani?
Ndiphilile unjani makhosandile?
Ndithetha nabantu ecaleni eredweni yam.
Ndithini kaloku maboyzini?
Kaloku ishow le ngoku ibanjwe ndim, yakhona. So ndikuva kakuthetha kosisibapha uthetha nabo ecaleni ke loo nto
uthethangumyusisi omhle lapha ecam kwam ucula igospel.
Ithetha uthobe ivoyici xa uthetha nalo sisi loyo. Uthetha ivoyici shule ezantsi. Uyabona ngoku xa uthetha nam uyakhwaza. Ngoku uthetha nalo sisi. Ubona sithi hayi hayi sawuncokola nam ke ngoku va. What's up, Ben?
I'm not doing echo, boy.
What's the name of Tanzan?
Music Workshops 2020 ziyaqhubeka yakhumbulizo lobese King Williamstown e Ginsberg Steve Biko Center namhlanje sisemdantsane Art Center silapha lusuku lesibini saqhubekeka Eastern Cape Tour yabo but now ecam kwam boys kukusisi lo ubundiva ncokola naye uthi kumsilundi icula igospel ndithi zapha my friend hi sis
hi butu
njani sonje nanje kule mic mdase ungayonqene okay. Mic wena le udla ngocula ngayi gospel
Okay.
I'm good, man. What's your name?
I'm doing Pagama.
Hi, when Pagama.
Yes, Pagama Zomba. Shalom, one.
Up in Tanzan.
Yes.
Ndas, eh? Walk with workshop, chum.
That we workshop, man. Being the Evangayo. So, the Tunyele, like a shame message through WhatsApp, Mamma, even Sabinzin, what Kaisa, man, because
we are cool. So, now, the question I got
on Yo, good doll. I know I'm calling No, anazo.
Anazo
because the spend it special needs and the backup singer.
Okay.
Praise and worship.
Okay. So umculo wakho wena like your own songs. Why? I believe the reason why you love the workshops, you also understand why kubalulekile ukuba nengoma zakho.
Exactly.
And also from who recorder kwakho izawuyapha ubheka phambili.
Yes.
Now, the workshop, wena into ofuna uyazi kahle kahle kuqala. Njengokuphuma phaya endlini ufumana la link kanye ufumana la WhatsApp ntoz. Ubuqondi ba ndifuna ufunda ntoni mina kahle kahle.
Mna ndifuna ufunda on how to write my own songs.
Right.
And then ke ngoku as umculi. Seziphi izinto endizinidayo ukungena kwi-industry
ye-gospel
though.
Uzifumene ngokusofa izinto ezikhona sewuzifumene izinto sewuzifundile mhlawumbi enye yezo zinto okanye ezinye izinto oqonda bayibe bendingayazi ke le into yona
zikhona izinto bendingazazi ne
okay.
But now noko ndibonile ndeva
Okay.
Xa usowukwi-industry ke unaxa ufuna ungena basically uyabo and umusic is about business enye into ke leyo and then
music is business man yona ndiprithwayo namhlanje leyo
so yeah
na ufuna uthini kubantu kwi-True FM as well as iziyawa more man for bringing as workshops Joe
well kuziyawa more no True FM ndifuna ukuthi thank you so much guys because nisivulela izithuba nathi and you bringing us information about music industry is just amazing so yeah thank you guys and ndifuna like nimane nipusha nisenza kanjalo
Right.
So yeah.
No, thank you so much, my dear man. I wish you all the best. Ndiyazi manje ngusitha uka record one day.
One day.
Interview nawe usithi slow ingoma yami hit.
One day. Thank you so much.
Hey boys.
What's up, Ben?
Uyamkhumbula uFlashy Kumkani?
Yes.
Nakucula la ngoma ithu Mhluzi tshona yami.
Yep.
Ndihleli naye as we speak naye ukwi music workshop utwana yam yeah man ulapha naye intwana animazi uba ubashiyepho emthi njengobeze yedwa but uzayicacisa kakuhle yonke loo leyo flash
khuluwa
shafu kunjani my guy
ndiphila khona kunjani
I'm good man khasibulisele kubahlali man
molweni bahlali ndabulela ngethuba kwi True FM ndabulela nakuwe Rodman ndavuya ude ndikubone
Joe wenza ntoni wenza ntoni kwelicala bengicinga use Gauteng
Ndibetha umbono wam high school tour.
High school tour?
Yeah, Krotmani. Okay. Siyafika, sikhuthaza abantwana, khona noBoot Vovi, abanolwazi olungcono, baneminyaka emininzi bekwi-industry, bayabaxelela abantwana ubaluleka kwe-education, bayidibana njani ne-art, nam ndifike ngondifakazi banyana amaphupha ayafezeka.
Namhlanje sike music workshops yam on True FM. Ibaluleke kangakanani le nto ke-artist ntona yam?
Mkhulu wa ndabulela ngelithuba ndiziva ndibuyele esikolweni. Isikolo ndaye ndasiyeka ndaye andabi namdla. Namhlanje ndiziva ndifuna ufunda, ndifundile, ndifuna more, ndilambile ba ndibuyele esikolweni.
I think enye into mnandi is that ufunda ngale nto uyithandayo. Khonto ibaluleke, I think that is why abanye abantwana not that sisithi ukuyeka isikolo kurayithi, but abanye abantwana my feel into yoba ayiyo le nto ndiyifundayo male ndiyifunda apha esikolweni. Uyena sena akho basuka hamba ndingase ndiyeke, which is wrong, but kwenye icala uyakwazi uyicingela ngenye angle, man, which is important. So namhlanje so far zikhona izinto mhlawumbi nothi ukwazile uzicholachola kwi-workshop?
Ndichole kakhulu bendimamele koko, khange ndibuze nobuza, ndisafuna uphinda ndiyifunde. Ii-points endizithathile mkhulu andichole, ndinomdla kakhulu nasekufundeni. Yeah, because ndibonile uba nipay ikubalulekile uba uyiunderstande i-business side. Yonke into ngomculo, ungahambi ngesantya soba ufuna yenzeke qha le nto ngoba ude watsho umntu utathi uba uzophela unomsindo.
Uzophela uba nomsindo. 2022 my guys, lindela ntoni kuwe this year?
Ncasalala mkhuluwa, ndizawuqhubeka ndithetha into evakalayo, i-growth. Yho, ikhona i-album kum entliziyweni, ndinqonela nje uba yenzeke kakuhle, iphume kakuhle, irekhodeke, i-process yakhona yonke into ihambe kakuhle, abantu bayifumane ngexesha elifanelekileyo.
Abantu bakufunayo bakufumana njani?
Kufacebook Flash Kumkani, ku Insta Flash Kumkani, ku Twitter Flash _ Kumkani, na ku YouTube Flash Kumkani. Ividiyo zam ziyafumaneka pha Spotify, iTunes, zonke digital platforms.
Ntona yam, inkosi kakhulu ngexesha esinike lona, and siyavuya uba kanti ngomnye abantu abafikileyo kwi-music workshop esinayo eMtanzane, and with the tour yenzayo as well, man, keep on ubafundisa abantwana, ubakhuthaza abantwana, because they looking up to abantu abafana nani. My guy, thank you so much, ntona yam.
Siyabulela ngethuba nakwizi yawa mo, nakwisampra ngoyixhasa, ndivuseleleke kakhulu. Ndiyabulela mkhulu wa nam ngethuba.
Thank you, ntona yam. Showman. Boyzini!
What up, man?
Ari abakena, boys. Mnandi si grand yaqhubekeke workshop. Ndibona njengathi befamba iyaphela ngo-1, but hey, abantu bayangofika, and negene speakers zethu ziyaqhubekeka nothetha nofundisa. Into endiyithandayo that wonke umuntu uphuma phaa esithi yer zange ndayibona into enjena, and ndiyabawela silubekani into enoqhubeka isenzeka. Please, iTrue FM mayiphindize naye le nto, mayiphindize nale ziyawamo singayo, ziyobe siqala uyibona singabanye, and I believe into yoba next year maybe saphinda sikwazi ujikela pha. Thank you so much, my guys. Saphinda sincokole maybe kwi-awelandelayo.
Thank you so much, man. Really appreciate it.
Thank you, boy.
All right, that is Oslulami, of course, coming through from Mtanzane Arts Center. Of course, it's a Ziyawa Mo Music Workshop. It's exactly 12:37.